sengimkhethile uJesu, wona nangakholwa mina. Sengihlukene nezinto, wona nangakholwa mina. Sengimkhethile uJesu wami, wona nangakholwa mina.
Oh,